Nigga in danger zone. When I put fika show, mam looky shika no si pita duke winter burn it to pika cha Sugar mami na kushi musi shika nyet. Hey shika ma shika do. Akuna maka ma yam yonga. Na deta beef. Na zone nyama yangombe. Na usi chore bashi. Miyangu na kudongera kubaya kubwera kundugu. Mara basi kugwa mpore waki. Na mwenye nenge kinduka kudore na kito buwana dore na kati. In a party, them the year got us in the top of study, make that come up. Coffee, that you was sunny, that one my jar. Who said he was on get by deed, that one my bag is a come up, you were bumping. Monga send a comfort, I could bonds a sour ripple. Na chongo won't be a keep off of what sugar and a gaw a dicho. Chonga the jana, go bellow, man, a question. A shed a bonga, the one, I don't want to come, yes.
Ni ratu, ratu, then again, Miss Kai, much you, you're the timid, and then a muda, ooh, muda, ooh, eh, buana, eh, muda, bad, oh, na rusu. Watu ha, watu hey. Mkindi panga na watoto mtube. Ni kukalisha, mia, mia, mtuche. Bado sijaona wapinzani mkobie. Yeah, ready or not, mko aje jamaa. Mini mlevi wa rap na kunyo bath to bar. Weni mlevi wa Gucci, sunapenda kuvaa. Domana tukichana uo unachagua kuka. Mini link ya ile rap na new school. Nyemna copy trendy ya rap kasuku. Tia tia diga kopa leo mambo iko huku. Nazirusha steam yo makini nusu nusu. Na tiririka kivyangu so you know I don't stop. Uni muda wa real hip hop. Tunatiririka kivyetu so you know we don't quit. Uni muda wa rap no kick. Marapa doggy doggy. Amwese kushindana na kijana mwenye hot pot farm kama sogi. Nagonga hodi hodi. Baba mwenye nyumba nimerudi kukusanya toka kwenu kodi kodi. Young D na peta, kipata na mede meta. Kwa kila instrumenta na kanyaga kisha na cheka. Kijasho kita kutoka teremka chemka. Vijasho vila watoka nimesha weuka. Yo, yo ni time ya rap. Unipoze moyo mama. Nimechanganyikiwa penzi la kola maana. Mapenzi si ugomvi, mapenzi si uwasama. Nipe biti moja ntaji hisi ni salama. Ni time ya rap. Unipoze moyo mama. Nimechanganyikiwa penzi la kola maana.
I tell you man, I'm super than a Mario. Nipo pei na kula spina chuki zao kwetu dua bari sina. Ruksa pia kupima kwa na pima niko wima kama fanda. Na wakitaka iwe chele ya pina wanipeshima. Japo linilima kwenye listi ya majina. Jomba ni ukweli shopping kika always kukompete na wina. Toka safu za milima inarindima still born in these streets. Chinky as I come from China homeboy. Na watch ya hoi vile nikipita na destroy. Ni couple shots na kuwa freeze like the toys. Na hasa nikitimba na convoy. Yo ni mwendo kuwa nyea kama vile tupo doi ya tupo doi. Mikazo toka enzi za mababu. Wana maswali zaida mia na umekosa majawabu. Ni watumwa kaba wabu. Na shikisha dabu na wakishiwa pumzi kifo tuligona kuna sabu.
Niko kama jina langu livo neza sema sipo. Niko kama wavo ni cheki onekana simple. Niko kama siso meki huko niko siko. Nipo kwenye staki ushenzi mina saka diko. Poteza wana ni wengi ni masikitiko. Wana Morogoro langu chama kukote nilipo. Wana wengi tuko loko tadhani mehiko. Afande sele wezi zama fatilia mwandiko. Na ama kweli duniani kuna watu pipo. Yani watu na viatu ni bora kwa fito. Gang gang with my niggas na haina finito. Ni mikazo mwanzo mwisho na itaji mali. Master, kila pigo, puff, puff, pass, yeah, kama kipo, leader, wah, hiki kizazi amigo, Rasta man, real G, papa mafido.
Niko tayari kwa maangamizi, nilisha sali na kumomba mola, nisame kwa mamba yote ntayofanya, I'm in the zone, I'm going hard, been doing it my way, between a rock and a hard place, still going commando, sometimes I stumble, I get back up to puff like Dumbo, I'm lit like candles, and like the people on who don't know, kohoni wanzo, yeah, this is the beginning of the story, the first chapter just unravel. You follow my flow, relieve you of your pain like an aspirin. Bars on lock, keep my enemies incarcerated. You better stack your chips, grab it clear, get some more of this. Cheddar all the Swiss till they start to call you cheesy chips. So magnificent. Once the folks hit the mic, I recite deep shit to give you insight. Live the presence how I'm living life. Had my third eye popping, so you know I'm about to take flight.
I turn ciphers into major hits. I'm the reason that you made a wish to stay legit before your label quits. Rap fans from 254 be like, I like the way you diss. Them rappers be like, you gon' pay for this. Pay what? On paper they tough, so I play rough. Body bags, they drop, shake up. The whole system bilingual take off. We're the next big thing in Africa, so Tanzania, wake up. When I wasn't gonna mix, kwa tungu hakwamida. Katuzidi kumzi kwa rap, naitaji stamina. Mwiteni kaka enu wa wao koi. Mabisho kwa mistari, tega skia utoboy.
uko doe upate picha kamili. Madogo humble sana, teacher katili. So kabla kuwasema kina niki na niki, tafta city ukai utafakari, kipi ni kipi, acha kiki. Unaitafuta kwa wiki mchongo uitiki. So bade unalalamika, bwana mziki ya ulipi. Hicho watu kielewi, Migos wakitoa kitu flani, watu flani ya wachelewi, That's why we always be better, one step ahead of the game, neck and cheddar. Then nasikia oh my, your man's fake. Unatamani ungekuwa Google Translate. Brother amekuzawadia fanbase, ila bado geli kama shikilia handbrake. Iga tena ufe, huku nachia madude. Mstari uvuke, kimistari utupwe. Right now they be walking with a team, but in 2020 you gon' see clearly what I mean.
Goja please, nikwambie kitu importantly. Kumsikiza Sigain, bora Rosalie. Probably singe kuwa mziki, kefanya robali. Mola ni fanye niwe bora mi, kitaja marapa hodari mtowe. Achana na Sumali, baze shkajot port family kaki na Sumaji. Demu wako wakipenda voucher, ujue ni chip kama sim card. Miso town son man, mini town black, moro town icon, mulize town dad. Mina fanya dili zangu kwa mtaa at least, ata kidogo mpate chapa, kibishi. Kwenye sanani za mendichi, ili niishi venye na wishi. Niache kidogo, niache, nifanye venye nataka mpaji. Akupi unachoitaji anakupa chenye unapaswa. Na sasa nimekuwa na vyotaka, na kwa hapa nilipokuwa sina shaka. Ni ache ni aje kita ile, wanasema na roga kita wile. Na wacheka ka picha vile, waniache niluke kwanja kia ile.
Hodi hodi, I'm back again. Vile napanga baje, now they same. Vile na change flow, kila ngoma na washangaza. I'm no regwaji boy, style mingi kama stopper na. Wanapaga wakona bado na rap, wanashangaa skills mobu na bado siwi wa kwanza. Wanachachawa gonga still on the map, wanasau mungu ni moja na na mengi kushangaza. Hii ni hizi man, for me but not you. Tena nyepesi laini kajuksi na guanzu. Rap na bamboo, you can stop, nishawaka kila mta. Babu walitaka nife na haikutokea, hasante mungu niko hai. Sanya tuzaendelea, kidogo walichopewa viburi tele na wore mbona dunk high. Mike L,
say what? Bado huja mweka top 5. I'm connecting niggas when I need the wifi. Unaona nama bawa na niuliza why fly. Kushindana na mimi na juliza why try. Mini young Simba, young Mamba, young Guru. Wawalo gulu, sina shaka ilana dhuru. Na mshukuru, game bado nimeacha uru. Mini president, presidenti kwa ambalulu. Wona nyota njo huku kwa wana wenye nuru. Na waibisha pambiyo kama Rachel Kaburu. Mistari ya wawa mindu, muliza findu. Nikipita na ate tundu, sipate gundu. Hamni somi la mekata tama. Kilicho baki ni mwekote na mauwa sama. Najua sana, nandio mana na uwa sana. Naguwa kicha, na kinapanda kila lisa. She says I wanna get to know ya, so I can show ya. Mini dogo mjanja kwa ID nuwa uya. Na murder kwenye booth wakatafuta low ya. Cinema na wapinzani mikwa o destroy ya.
The only time you live is when you're on your IG. Swiping through slides, feeling the vibes, head is nodding. I've been mad as fuck and lost, so then I've been riding. Life ain't hand me no genie, so we pray to Aladdin. That's when those feelings I've been and I allowed them. Got me feeling so alive. You see we could talk a da. Nazidi could throw my jam. Nazidi could empower my mans. Back on the block. Nazidi could show my plans. Making moves. Jam Nazidi could put on my jam. See like you done on my kinetic shins. Move. We sing it when you cross hair. We still could show my dreads. We still could turn on my dads. Hype and dance. See like the Billy guy. My queens. For my kids. Now 2019. Villain a shiny. To be do up by my lens. Villain a break it down. To be do up on your gens. Talk a ends. Now. Mindom deo and bears. Apprehend. Killer than a has. Tiga get a gas. Tina ligiza. Kuru shan and pira. Na magash, ni mnafanya bass, minafanya class. Mwendo wa safari, mina ndani ya glass. Bila shaka tusha, huye sana yash. Let me take it back to 99, roba kolo nyash. And to end army, stronger ndani ya bass. AMS na mbonga na abas. Hizo ndio, siku za kuchoma sana nyas. Gonga sana pack, chora karatas. Umiza ndonga paka yash, unadondoka ndani ya shot. Isha soma paka maupanishad. Usha wei kuingia na novo kanistan. Wazazi ose madogo karitad. Ona tama bass, ona tawa shkaja. Na weng na ote majembas. Majukwani tushavunja na kutongoza na class. Grab the mic na kufoka ndani ya bash. Hoya bana bass.
Yeah. Yeah, no kwanza naza na fungua dibaja. Siwa kachize lopua kipaza bada kugundua kipaji. Fast bila tahori na mtaka lonalo taja. Lilete kwa zwide boy bila hata ya kuhoji. Fuzaki somi na swaga za kima mtoni. Na kimbiza mpera mpera speedy kali bila honi. Nikita mindo msela lo real kwa kila homie. Change kila styles kichwani na vina nyomi. Bado unatamba bila takupewa chance. Pasi kama samba mchezo tali wezi dance. Tacha nika msamba kimwiga mbio farasi. Ndo mana hawa shamba nataka nipe na fasti. Kama bahari wezi pima changu kina. Kwa wanyama tari wezi pite langu jina. Wameshindo katatawi wataweza hili shina. Situa vina nipe shima kama master nature. Take a seat and have a lecture. Wanda jotu liza pressure. What's the hurry mbona na jitesa. Yapo game boom uka ligia winga reza. This the underdog here call you Lester. Lyric are strong like a lion. Always got the smoke now I'm feeling like in Zion. And they say I'm hard how I burn him like a fire. I'm the king of fashion. Shining every day how I'm dressing like Italian. Kwenye hili jungle mean the tazan. Kiwa kwenye lango swezi kosa kasa mata. Vesi kwenye bongo kano ndugu na kinasa. Wengi longo longo bongo nyosu wana wengi washa data. Cause I'm the net buster every time let's go. Kima vazi mi bisho moyoni bongo lad co. Legendary fanya kila kitu like a pro. Akama jina mizi ni navo wakaba call yo. So hii ni so wana mdogo hii ni ngoba ya my bro. These are rhymes you never had before. So before I go, I wanna let you know. I'm coming for the crown, niggas better let it go. Oh!
It is what it is, man. Let's get it. Motown finest. All day, every day. You know what it is, man. GQ on another one. Let's take him back. Old school rap. You know what it is, man. Let's take him back to 99.